XYZ Entertainment.
Tatuchelwa na lumbiulo.
Na lumbiulo.
Wa street na chimbicho.
Na chimbicho.
Mwana wanyarenda. Young D. No doubt.
Sela tumoni.
Branch line.
Rico Dinemo Kali sininga name. Chibanda chikazi chiniuza ya mborapa. Ero chibanda chimuna chiniuza fire rapa. Amuna Osamba Petro sopo ni mulilo.
Swag ya machiki olo tiripa marilo.
Nenezi opaneka wene afu na azande. Bafana bali wiki monga weekend Sunday. Ndini mabasa maplans kwiti poyendo lo. Nikatunda ni mfula ya no.
Niseti kuja na vibanda dina pakati pa manda. Isi nyimbo sisi mafloppa soba kamba tina panda. Nikwana muma biti nikauka ni marapa. Only think mada ni gani zopa ya rapa.
Swaki ya pakiche ni kubedi na mapoto. Ni mapaya mapito lo nirigone kuchiloto. Bazafa mwana na fela belinda. Nipaya marapa monga mumutu inda. Vini uza ya mborapa. Vini uza ya mborapa. Vini uza ya mborapa.
Kusani nikauka vini uza ya mborapa.
Vini uza ya mborapa. Vini uza ya mborapa. Vini uza ya mborapa.
Kusani nikauka vini uza ya mborapa.
Nge mfotu bantu tule nsosha. Tumotua banga bena bobu etu nkosha. Ati efe wingire mugemu no konkonsha. Alana ukabisha no mulilo ni no kosha. TAP flow walilungusha. Mona marapo wingiwe wasungusha. Ive mchinyanja olo mchisungusha. Na warapa iwe mune fitumbyusha. Ninje mpendwa kumona kapoto. Twabapa mulilo ifo chimona kapoto. TAP aka Sarasini. Mixture yankun matches na parafini.
Fire.
Number one upafitunshi na pampoko. Walipoku tuishi vale katuambeko. Emu kwae ni nebo general.
Number two vianga yose ni nimini.
Vini uza ya mborapa. Vini uza ya mborapa. Vini uza ya mborapa.
Kusani nikauka vini uza ya mborapa.
Vini uza ya mborapa. Vini uza ya mborapa.
Rico, I see you, man.
Vini uza ya mborapa.
Feel like I'm a target, sitting at the top. Knowing my spots, what the mother dudes aim for. But I wanna advise that, man, it's kinda stupid. I call that mission dead doors to a Lambo. Suicide, yeah, homie, you decide. And there's only two camps, choose a side. I already chose mine, and that's why I don't write. I got voices giving me all of these rhymes like
killer strapper, killer the other rapper.
Me, I'm overdoing it, killing all of these rappers. And it's a shame half of y'all won't peep this. Think that I'm a wannabe cause of rap in English. But nah, sucker, I'm as real as they come. I got that LSK in me and the Dar es Salaam. It won't stop till my bank got some zeros and some commas. DJ, bring it back like it's karma.
Vini uza ya mborapa. Vini uza ya mborapa. Vini uza ya mborapa.
Kusani nikauka vini uza ya mborapa.
Vini uza ya mborapa. Vini uza ya mborapa. Vini uza ya mborapa.
Kusani nikauka vini uza ya mborapa.